Zephaniah 2 verse 1.
Buthanani yebo buthana sizwe esingenamahloni.
Verse 2. Isimiso singakazali lolo suku ludlula njengamakhoba lungakanehleli ulaka oluvuthayo lukaJehova. Lungakafiki phezu kwenu usuku lolaka lukaJehova.
Verse 3. Funani uJehova lina nonke abathobekileyo bomhlaba elisebenzile ukwahlulela kwakhe. Funani ukulunga, funani ukuthobeka, mhlawumbe niyakusitshekelwa ngosuku lolaka lukaJehova. Verse 4. Ngokuba igaza liyakushiywa, i-Ashikeloni libe yincithakalo, bakuligxosha i-Ashidodi emini, i-Ekroni lisishulwe. Verse 5. Wo kwabakhileyo ngasogwini lolwandle, isizwe samaKhereti, izwi likaJehova liphezu kwakho, Khanani lizwe lamaFilisti, ngiyakukuchitha ukuze kungabikho ohlala khona.
Verse 6. Ugu lolwandle luyakuba ngamadlelo, lube nemigodi yabelusi nezibaya zezimvu. Verse 7. Ugu luyakuba ngolwensali yendlu yakwaJuda, yaluse kulo, ezindlini zase-Ashikeloni bayakubuthisa kusihlwa, ngoba uJehova uNkulunkulu wabo uyakubahambela abuyise ukuthunjwa kwabo. Verse 8. Izwile inhlamba kaMowabi nezithuko zabantwana baka-Amoni abathuke ngazo abantu bami bazikhulisela imikhawulo yabo. Verse 9. Ngalokho kuphila kwami usho uJehova Sebaothi, uNkulunkulu ka-Israyeli uthi, impela uMowabi uyakuba njengeSodomo nabantwana baka-Amoni njengeGomora. Izwe lezimbabazane nelemgodi kaSawoti nencithakalo yaphakade, insali yabantu bami yakubaphanga, nabaseleyo besizwe sami bayakudla ifa labo. Verse 10. Lokhu kuyakuba sesikhundleni sokuziphakamisa kwabo, ngoba bathukile bazikhulisela abantu bakaJehova Sebaoti. Verse 11. UJehova uyakwesabeka phezu kwabo, ngoba uyakuzacisa bonke onkulunkulu bomhlaba, bakhuleke kuye kube yilona lo endaweni yakhe zonke iziqhingi zezizwe. Verse 12. Nani makushe niyakubulanga ngenkemba yami. Verse 13. Uyakwelulela isandla sakhe ngasinyakatho, achithe i-Asiriya, alenze iNiniva libe yincithakalo, lome njengehlane.
Verse 14. Imihlambi yakubuthisa phakathi kwalo zonke izilwane zesizwe, ivuba nonondwebu, uhlale ebusuku ezihlokweni zezinsika zalo, isikhova sikhale emafasiteleni, kube khona incithakalo emigulukulwini, ngokuba wambulile okwemsedali emigulugulwini. Verse 15. Yiwo umuzo wajabula wahlala olondekile, owathi enhliziyweni yawo, mina ngikhona kakho omunye, yeka ukuphendwa kwawo incithakalo nendawo yokubuthisa kwezilwane, bonke abadlula kuwo bayakuncifa banikine isandla sabo.